Yeah.
That's it.
Are
you ready?
Back. I got them quit. Ubhodlile kwabhodleka, hayi ndoda bless you. I scratch my head with inkwethu, bashonepho mashela mawufuna load ngamagama ethu. I got the bhodla ke wehlise njoba kwehla, I just hope ukuthi awugqokanga ikepisi. Ngithi uyakhuphuka kanti ubona mina ngisitepisi, akuthwala ama-quantum ayi-4-4 losomatekisi. Yazi, but iZulu uyasabeka, bashuzakwe noZulu boy, lo uZulu uyasabela. Ngisho ikhokhe bezikhonkotha, lo uZulu esama ngenja, hhayi ukuthi likhithekile ukuthi iZulu usuke libheda. I mean uZulu suka bheda, ngizwe bathi uyu mbheda, athi ngivuke ngidlula umbheda, ngeke ngivume kungidelele, ngeke ngizidlule ngiyosebenza, ngapha imali ngenza ngilele, ngithi mangivuke idlula umbhede. That shit barely even moved me, not even a diss track, ngithethisa nje igroupi. Someone roll the credits, isiphelile le movie. Nah, inkabi tryna fake like everything is Gucci. Ushunwe nkabi, sifuna imali, inkulungwane, ngikhulumana, isuka umphansi, ngivuke ihambi, ngikhunza ndala isizukulwane.
Yeah, mega nani. Let us touch the shoulder.
Buga namhla nekari yang bong putu tutuzani. That's way out of line. So you do this shit for Twitter and I'm way offline. Could've kept doing your shit and just laid off mine. And ungihloniphe boy, my leftovers changed your life. I'm a star, clever mangena, cameras click flash. Ngazophandela la, clever get your shit smashed. But uzambela kahle nje udlala i-three step. I wear my car vela kuyaziveza inkabi spit trash. Uthi uzongiqasha ngidrive i-taxi, hey uyakhohlwa, ngakuse-icon, ngakuqasha u-drive i-taxi. Boy ushofa le-icon, ngikubonisa umhlaba lapha esentini. So uyangiphoxa manje, urapper ngami uchaza inkabi nation. I am who to thank. I'm not with the tricks, Donna, I don't do the pranks. I just feed the bank. I am never gassed, I shoot from the tank. Where my gas are, I am in the league where you don't even rank. Okay, oh, did you in? Bet you out there in my old crib, craving for a win, gave you everything. Ain't no saving you again when I share who pepe nene and just take it on the chin. Awuyeke man lento, awuyeke man lento. Enhleke ma kwenzeka umane uyeke ne-rap. Uhlezi ufone ufuna ivesi, ngifike ngingene ngikunembe urephe ngathi awulizwe i-beat jam, ngivele ngikuzwele. Hey, washo-ke Big Zulu, wona kukhona ama-hit ayasiphik lutho. Lento isimple, uvele ufike ubambe i-mic ube nolaka, uqang to blind kanti slind hook. Exebheka, kumele uyeke ukuzenza ukleva. Ngakadresa, sengiyaphinda nyakadresa. Uya remember, ngikukhuthaza unganathemba. Now you think your words is hard, kanti uhleli kuflathela. Ayibo, nangumtrayiseni-ke. Uthi mina ngizomlethela imali ye-checking. Hey, mhlawumbe ubhemini, lapho wonke umuntu asifana naye ufakwe yimi egaming. UNkulunkulu sangimdala mangaka, phusha amaphupha, ngazi nokuthi ebusuku ngilala kanjani. UMgulukudi into ebeyireyulula inganakhanjani. Ukhulu ubuzi kodwa ukhumbule ukuthi umshana kabani. Bheka ngiyakuzuma, sniper siyakhala ikhanda ngiyaliphula. Ngiphahlaza imicabango, inamba ngiyayithunga. Inkabi rhyme ngempahla, I take you out, take that how you want. Umnyango restapa, kimi kuyafana kawo. See now my presence a present engasaphani ngayo. Ongifaka u-7 ayiseva le mponsa ngibamba ngayo. Mntwana ngisintanga yakho. Took it from peasant to pleasant, this little life of mine. Don't fuck around.